Kunga pambili nje kwa noma yini ebesingayizwakalisa ngezilimi zabantu ukuthi izinhliziyo zethu zizwa kanjani namhlanje. Njengoba sibuthana lapha kulokhu okunesizotha kakhulu, ukusa okungcwele, lokhu ukusa kumele isikhathi lapho inkolo yethu yenziwa yaba yiyo ngempela.
Rising up again of thy precious child.
Ngoba kwakungukuvuka futhi komntwana wakho igugu owafikela ukuzohlenga isintu sonke.
And we are here this morning in celebration of that great.
Futhi silapha kulokhu kusa emgubhweni walokho kukhulu kunqobo kukhulu Nkosi okwasenza saba ngaphezu kwabanqobi kukho kokubili kufa isihogo nethuna.
And we thank thee that after all these years of
prayer, futhi siyakubonga ukuthi emva kokuba sekwedlule yonke leminyaka sisalokhu sibuthana kuse-eli kuseni ngalokhu kusa kwePasika ukuzomkhonza, ngoba sikholwa ukuthi uza kubuya futhi.
And we would pray that you would forgive all of our sins.
Futhi sizokulekela ukuthi uzosithethelela zonke izono zethu nezimpambeko zethu esiqoshwe samelana nathi.
As we humbly confess our wrong and accept it.
Njengoba ngokuzithoba sivuma iphutha lethu futhi semukela ukubuyisana kwakhe ngenxa yezono zethu, khulukisa ukugula okuphakathi kwethu Nkosi.
Help us as we read thy holy word.
Sisize njengoba sifunde izwi lakho elingcwele eliyisisekelo sawo wonke amaqiniso osishiyele wona ukuba siphile ngawo futhi sikholwe.
And we pray not only for this group that's gathered here, but all around the world.
Futhi sikhulekele kuphela leliqembu elibuthene lapha kodwa emhlabeni wonke jikelele, ngokuba sibheke ngamehlo amagange nezinhliziyo ezilangazelele ukubuya kwakhe.
We stand today in dark.
Simi namuhla ebumnyameni enxushinxushini ukuthi lapho cishe impela nganoma yesiphi isikhathi ukuthi olunye uhlanya lungahle luqhumise ngenye into. Futhi luphendule inkinga obencane futhi umhlaba wonke ungaqhunyiswa ube yizicoco, njengoba sikutshelwe yiziphathimandla ezinkulu ukuthi impi iyoba yinde ngamahora ambalwa kuphela uma ike iphinde yenzeke futhi. Oh, njengoba simi namhlanje kulo impela unqenqema lwenye impi, manje ke ibandla limi onqenqemene, lokho kuvuka kuyigugu kukhulu kakhulu. Ngokuba siyohlwithwa kanye kanye nabangcwele abalele ukuba sihlangabeze inkosi emoyeni futhi sibe nayo phakade.
We have come to worship thee, Lord, and receive us.
Size ukuzokhonza wena Nkosi futhi semukele namhlanje busisa kufunda kwezwi lakho, ukuculwa kwamaculo, ukushunyayelwa kwevangeli, yemukele imikhuleko yozisolayo.
Hear a prayer for the sick and get glory unto thyself, for we humbly ask it in the name of Jesus, thy Son. Amen.
Amen.
Yizo umkhuleko ngabagulayo futhi uthele udumo luya kuwe uqobo, ngokuba sikucela ngokuzithoba egameni likaJesu indodana yakho. Amen. Nginini ningathanda ukuthatha lapho esizofunda khona kulokhu kusa kwemibhalo yethu? Futhi siyaxolisa ukuthi ukwazi ukuthi asinayo indawo yokuhlala yalelo iqembu elihle labantu ofike kuse eli kulokhu kusa ukuzokhonza kanye nathi.
From different churches and from different states and even different
bavela emabandleni ehlukene nasezifundeni ezehlukene futhi ngisho nasezizweni ezehlukene, sibuthene kulokhu kusa lapha eThabenakele ngalokhu kukhonza kwenkosi yokukhazimulayo kakhulu kwenkosi.
I wish for you to turn to the book of Psalms, Psalms 22.
Ngifisa ukuba niphenye encwadini yamahubo, amahubo amashumi amabili nambili. Ngiyazi ukuthi kunalokho lena yindawo engejwayelekile kufunda kuyo, kwenzelwa inkonzo yePasika, kodwa uNkulunkulu ungongejwayelekile. kuthi manje emva kwalenkonzo sizojika uhlaba ekhefu cishe ihora lilodwa ukuze nikwazi kuhamba niye ekudleni kwenu kwasekuseni bese kuthi ke inkonzo yekasonto sikole izoqala ligamenxe lesishiya galulunye bese kuthi ke masinyane emva kwenkonzo yangesonto kuzoba khona inkonzo yombhaphathizo lapha echibini bese kuthi ke kule ntambama ngelesithupha nqu amakhadi omkhuleko azokhishelwa inkonzo yokuphulukisa yalobu busuku futhi uma ninabathandekayo ogulayo nodingayo likhumbule ukubakhipha kulobu busuku futhi ngokuba lesi kuzoba isikhathi sokugcina esingaba nale okwesikhashana empeleni ngiyahamba ekuseni ngelesihlanu nqu ngiya eLos Angeles futhi ngidlule West Coast okochungechunge lwezinkonzo. Manje emahubweni yabashumi amabili nambili siza kufunda.
My God, why hast thou forsaken me?
Nkulunkulu wami, ungishiyeleni na. Yini ukuba ube kude nokusindiswa kwami, amazwi okububula kwami na?
My God, I cry in the daytime, but thou hearest not.
Nkulunkulu wami, ngikhala imini kepha awuphenduli, nasebusuku ngingabi nakuthula.
But thou art holy, O thou
kepha wena ungongcwele ohlezi ezibongweni zika-Israyeli.
Our fathers trusted in thee. They trusted in
thee. Baba bethu babekwethemba, babethemba wena wabakhulula.
They cried unto thee and were delivered.
Bakhala kuwe bakhululwa, bethemba wena abaze bajapha.
But I am a worm and no man.
Kepha mina ngiyimpethu angesiye umuntu ngiyesithuko sabantu yindelelo yabantu.
All they that see me laugh me to scorn.
Bonke abangibonayo bangihlolodela baphukule imilomo futhi banikine amakhanda abathi.
He trusted on the Lord that he would deliver him. Let him deliver him.
Wethemba inkosi makamsindise amkhulule njengokuba emthanda.
But thou art he that took me out of the womb. Thou didst
kepha wena ungiphumisile esizalweni wangithembisa ngisemabeleni kamame.
I was cast
ngaphonswa phezu kwakho kwasesizalweni uNkulunkulu wami kwasesiswini sikamame.
Be not far from me, for trouble is near.
Ungabi kude nami ngokuba inkathazo iseduze nosizayo akakho.
Many bulls have compassed me.
Izinkunzi eziningi zingibunganyele, izinkunzi ezinamandla zasebhashane zingizungezile.
They gasp upon
zingikhamisele umlomo yazo njengengonyama edwengulayo nebhodlayo.
I am poured out like water. All my bones are out.
Ngichithiwe njengamanzi, wonke amathambo ami enyele, inhliziyo yami injengengcina, incibilike phakathi kwezibilini zami.
My strength is dried up like a potter's.
Amandla ami omile njengodengezi, ulimi lwami lunamathela olwangeni lwami, ungibeka othulini lomhlaba.
For dogs have compassed me. The assemblies of the wicked.
Ngokuba izinja ziyangibunganyela, imibonda wababi ungizungezile, izandla zami nezinyawo zami bazibhobozile. Ngingabala onke amathambo ami ukuthi bayabukela, bangibuke, bangiklibhizele.
They parted my garments among them.
Babelane izingubo zami, benzelane inkatho ngesambatho sami.
Be thou not far from me, O Lord.
Ungabi kude nami, o Nkosi, mandla ami shesha ungisize.
Deliver my soul from the sword.
Sindisa umphefumulo wami enkembeni, ukuphila kwami emandleni enja.
Save me from the lion's mouth.
Ngisindisa emlonyeni wengonyama, ungizwile wena ezimpondweni zenyathi.
I will declare thy name unto my brethren.
Ngiyakushumayeza abafowethu igama lakho, ngikudumise phakathi kwebandla. Ya, nina inesaba oyinkosi, mbongeni nina nonke zinzalo kaJakobe, mdumiseni nimesabe nina nonke zinzalo kaIsrayeli.
For he has not despised, nor parted the affliction.
ngokuba akadelelanga akanengwanga inhlupheko akamfihlelanga ubuso bakhe kepha nalapho ekhala kuye wezwa kuya kuvela kuwe ukudumisa kwami ebandleni elikhulu izifungo zami ngozikhokha phambi kwabamesabayo abamnene bayakudla abasothe abafuna oyinkosi bayakumdumisa inhliziyo yenu mayiphile kuze kube phakade imikhawulo yonke yomhlaba iyakukhumbula iphendukele enkosini nezizukulwane zonke zezizwe ziyakukhuleka ebusweni bayo ngokuba umbuso unguwenkosi yiye ebusa izizwe bonke abacebile bomhlaba bayakudla bakhuleke bonke abehlela othulini bayakukhothama phambi kwayo akakho ongaphilisa umphefumulo wayo inzalo iyakumkhonza isizukulwane esizayo siyakulandiswa ngayo inkosi bayakuza bashumayele ukulunga kwayo kubantu futhi siyakuzalwa ngokuthi kwenzile lokhu inkosi yayenezele izibusiso zayo ekufundweni kwezwi layo ngifuna ukuthatha kwalo mcimbi kulokhu kusa amagama amahlanu futhi ngakulawo magama amahlanu ngizama ukuzwakalisa okusenhliziyweni yami kini nabakhonzi kulokhu kusa ngifuna lamagama amahlanu ephila efa embelwa evuka eza futhi ngicabanga ukuthi imbongi yazwakalisa kahle eculweni ngalokho engizothanda ukukusho ngenkathi ibhala leli culo ephila wangithanda efa wangisindisa embelwa wathwala izono zami waziyisa kude le evuka walungisa isange sihle phakade ngolunye usuku yeza wo usuku olukhazimulayo yayingakaze ibe khona impilo yake yaphilwa enjengeyakhe ngoba wayenguNkulunkulu ebonakaliswe enyameni ngenkathi ezalwa wayengukuvezwa kwalokho uNkulunkulu Baba ayikho futhi uNkulunkulu Baba eluthando khona-ke uJesu wayengukuvezwa kugcwele kothando wayeluthando kusukela kuso impela isikhathi sokuqala izandla zengane yakhe encane zishaye izihlathi ezinhle zikamama wayo wayeluthando futhi ngicabanga ukuthi namhlanje ukuthi yilapho abaningi yehluleka khona ukubona ukuthi wayeluthando uNkulunkulu luthando nalabo abathandayo bazalwa nguNkulunkulu uNkulunkulu walithanda izwe kangaka okungukuthi ongathandeki waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo akayi kubhubha kodwa uyoba nokuphila kuphakade waveza uthando lwakhe ngenkathi elapho emhlabeni ngezindlela eziningi kakhulu ezihlukene sekuze kungaphikiseki ukuthi wayeyisidalwa esithanda ukwedlula zonke ezake zaba khona futhi ngicabanga ukuthi empilweni yakhe lapha waveza uNkulunkulu futhi indlela kuphela uNkulunkulu angavezwa ngayo kubantu kungothando futhi wakwenza kahle lokhu ngikathi ebamba omunye wabesifazane ababi kakhulu kunabo bonke owayekhona osukwini lwakhe mhlampe bamthola nje yena ecala futhi ingekho indlela yokuphuma ngenkathi etholakala esekuphingeni Base bemhutula bamenyusela phambi kwakhe base bethi uthi akenzelweni na. Futhi lapho ephendukela kuye futhi wathi angikulahli hamba ungaba usona. Esikhundleni sokumphonsela ngaphandle emigwaqeni ukuba ahudulelwe ngaphandle kuhle kwesigejane sezimpungushe phezu kwakhe. Ukuba bamkhande ngamatshe futhi bathathe impilo yakhe, inhliziyo yakhe ethambile nomuza ethandayo yehla yayongena phansi le sonweni yaye kuso.
Just go and don't sin no more.
Wathi angikulahli, hamba nje ungabe usona.
And when he was on his way down to the grave of Lazarus.
Futhi ke kathi esendleleni yakhe ehlelethuneni likaLazaro, ngicabanga ukuthi leso kwakungesinye esikhathi esikhulu aveza ngaso ukuthi uNkulunkulu yini ezidalweni ezingabantu.
Not only is he a God that
akusuye uNkulunkulu kuphela ongathethelela isono esiphansi kunazo zonke ezingenziwa bese ethatha abanecala futhi abenze bangabi nacala ngothande lwakhe oluxolelayo. Kodwa emva kokuba ukufa sekusibeke ekuthuleni usalokhu ekhathazekile ngathi. Ngicabanga ukuthi wakuveza kahle lokho esendleleni ehla noMatha noMariya ngenkathi efika endlini lapho ukufa kwase kuvalele impilo yomuntu othandekayo. Uthi esendleleni yakhe ehlela ethuneni nokho enguNkulunkulu wazi ukuthi wayezomvusa kwabafileyo, wazi ukuthi kwakushiwo kuye ukuthi kuwo impela amazwi akhe kwakulele amandla okumvusa ethuneni. Nokho ngenkathi esebone uMatha noMariya nalabo ababemthanda uLazaro bekhala, iBhayibheli lathi wakhala izinyembezi.
What was it? His great loving heart.
Kwakuyini na inhliziyo yakhe ethandayo enkulu ngenkathi esebone lowo muntu nabangane bakhe babesenkathazweni, wakhathazeka kanye nabo. Ngijabule kakhulu ukwazi ukuthi angatholakala phakathi kwabanezinhliziyo ezaphukileyo ezinsizini zethu. Akasuye lowo ongasishiya. Uma ngakithi lapho konke sekwehlulekile namathemba okugcina okufinyelela kwasemhlabeni esefike ekugcineni kwalo. Usalokhu enguNkulunkulu futhi uyasithanda, wayengukuveza kukaNkulunkulu. Futhi ngikholwa kanjani lapho ukuthi uyabalangazelela abantu bakhe ukuba bagcotshwe kakhulu ngomoya wakhe. Ukuthi besingaya komunye nomunye ezivivinyweni nasezinkathazweni futhi sinikeze ukuveza kokuzwelana kwakhe.
As it pours from our hearts that's been born of his spirit.
Lapho kuthululeka kuvele ezinhliziyweni zethu ezalwe ngomoya wakhe ukubonisa ebandleni uthando lukaNkulunkulu ophilayo. Lokho kwaveza kahle lokho akusho noma imbongi yakusho ephila wangithanda. Wakhombisa akwenzayo esintwini sonke indlela uNkulunkulu ammela ngayo kuJesu Kristu.
To the human race, to forgive and to love. And I wonder on this Easter morning how short we fall of that.
Futhi ngiyazibuza ngalokho kubusa kwePasika ukuthi sisilele kangakanani kulokho besingathanda labo abasithandayo kodwa wathanda labo ababengamthandi.
He was the greatest of persons. Representation.
Wayengomkhulu kunabo bonke kumelwa kokuqala kothando kwake kwashaya emhlabeni futhi wedelelwa yilabo ababephila emhlabeni ayebathanda.
No man could ever love like him and No man was ever hated like him.
Akukho umuntu owayengake athande njengaye, futhi akukho umuntu owake wazondwa njengaye. Bamzonda futhi bamedelela, futhi babenqaba, kodwa akulumisanga uthando lwakhe.
Last when he was hanging on the cross.
Ukugcina ngekade lenge siphambanweni emva kokuba leyo mpilo ayekade eyiphilile eyayikade ingenzanga lutho kuphela izinto ezinhle.
Forgiving the guilty, healing the sick.
Ithethelela abanecala, ephulukise abagulayo, futhi nje izinto ezazizinhle ngenkathi waye ukuphefumula kokugcina esiphambanweni, nenhlamba izikhwehlela zokubhuqa zalabo abama ngakhona. Zilenge ebusweni bakhe ubungcwele, wamemeza ngenhliziyo egcwele uthando, baba bathethelele ngokuba bakwazi abakwenzayo. Wayeqonda enguNkulunkulu uyaqonda, yingakho wakwazi ukusithanda lapho singathandeki, ngoba unguNkulunkulu futhi uyaqonda. Ephila wangithanda, ayikaze ibe khona impilo yake yaphila njengakho, ngoba yayisongwe ngothando.
He saved me a death.
Efa wangisindisa ukufa ngenkathi esensimini eseyiteni, uNkulunkulu Jehova wayedinga. Mhlawulo yesono ngukufa, futhi kwakungeke kube khona zichibiyelo, kwakungeke kube ngenye indlela okunakekelwa ngayo. Ngoba uNkulunkulu uphakeme okudlula konke, futhi ungongena siphelo nomahluleli wawonke amazulu nomhlaba.
Penalty of sin is death. And there was no one who could.
Inhlawulo yesono kufa, futhi kwakungekho namunye owayengakhokhela omunye le nhlawulo.
For every man, though he might die for another man.
Ngokuba wonke umuntu nakuba wayengahle amfele omunye umuntu, kodwa wayelecala kwasekuqaleni nje, kwakungekho namunye wethu owayengasiza omunye, ngoba sonke sasinecala. Sizalelwe esonweni sabunjwe ebubini, sifika ezweni sikhuluma amanga, futhi kwakungekho namkhwazana wethemba, akukho ndawo. Sasilathelwe ukufa nguNkulunkulu, futhi sonke izidalwa esake sahamba emhlabeni sasiphansi kwalokhu kulahlwa. Kwakungaba khona amadoda alungile avukayo futhi yenze izinto ezinkulu, kodwa yayiyisoni kwasekuqaleni. Kwakukhona indlela eyodwa kuphela kuso ukuba sikhokhelwe, nalokho kwakungukufa kukaNkulunkulu uqobo lwakhe. Ngakho uNkulunkulu engumoya wayengeke afe, kodwa wehla waba semzimbeni wenyama, wase eziveza empilweni yothando. Ukuthatha konke lokho kulunga ayeyikho, futhi akunikele ngokuzithandela njengomhlatshelo ophakeme kakhulu. Ukuze athathe icala lo necala, sonke siyizoni, futhi kungekho ndlela ezweni kithi ukuba sike sisindiswe. Akazelanga khona kuphela ukuba abongwe emhlabeni, kodwa wezela ukuzokufa njengomhlatshelo. U-Abele wakuveze ngenkathi enikele kuNkulunkulu ngomhlatshelo omuhle kakhulu kunokaKayini, ngenkathi elethe iwundlu elincane nesiqunso somvino magilebhisi uzongolozele entanyeni yalo eliyise edwaleni. Nakho kulele umfo omncane phezu kwedwala, wadonsela emuva isilefana salo nedwala, waligonqa emqaleni walo omncane. Futhi lalikhala futhi lifa, negazi litshaza, nesihluthu salo sincane esihlophe saba ngesibhukude egazini. U-Abele waveza iKhalvari lapho. Ngenkathi iwundlu likaNkulunkulu elihlatshiweyo kusukela ekusekeleni kwezwe lafikela kuzothatha indawo yezoni ezinecala. futhi lacotshozwa futhi lalinyazwa futhi lahlekwa usulu futhi kwahlekiswa ngalo futhi lapho kufa kungekho sidalo esasingakumva ngaphandle kukankulunkulu uqobo lwakhe lesihluthi salo silegazi silenge emahlombe alo liconsela emhlabathini liveza ukuthi sono siyinto embi kabi kanjani ngenkathi lalidingeka ukuba life ukuba lihlenge umuntu empilweni yesono akukho kwakungafa kanjalo akukho kwakungamela lokho kufa kwasho ukuthi lapho bekwaza ohlabothini lwakhe ukuthi kwaphuma igazi namanzi sekube isikhathi esithize sedlule ngangikhuluma komunye ngalokho futhi kwakungusosayensi wathi yinye kuphela indlela lokho kwakungenzeka ngayo futhi kwakungengenxa yomkhonto wamaroma owabangela ukuthi afe futhi kwakungesikho ukulahleka kwegazi okwambangela ukuthi afe ngoba lalisekhona igazi emzimbeni wakhe okwambulelayo kwakungengenxa yomkhonto wamaroma noma izipikile ezabethele ezandleni zakhe noma umqhele nameva abawubeka ekhanda lakhe kodwa ngoba wabulawa ubuhlungu bosizi ngoba weza kwabakhe uqobo nabakhe uqobo babemukelanga wabulawa ukudabuka enhliziyweni ngenkathi wayazi zona impela izidala zesikhathi ayezozifele ukuba zihleke zazimpimisele ebusweni futhi wanqatshwe ngumuntu udavide iminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili kungakenzeki wamemeza ngalo impela iphimbo amemeza ngalo ekhalvari unkulunkulu wami ungishiyeleni na into embi kabi kangaka pho eyenziwe yisono sehlukanisa umuntu kunkulunkulu futhi wayengumnikelo wesono ofanele unikelwe ngenxa yezono zethu futhi wehlukaniswe nobukhona bukankulunkulu isono sasimehlukanisile unkulunkulu wabeka izono zethu phezu kwakhe futhi wehlukaniswa nonkulunkulu futhi yingakho amemeza ungishiyeleni na futhi ngoba washiywa futhi wayethathele ndawo futhi wababona abantu bakhe ukuthi wayefikele ukuba abe ngumsindisi wabo nokubanika ukuphila babe benqabile futhi kwamzwisa ubuhlungu bosizi kanjalo waze wadabuka enhliziyweni yakhe kwathi igazi namanzi namakhemikhali omzimba wakhe yehlukana umuntu akasoze azi ukuthi lokho kwakuyini yingaleso sizathi kwakungembe nanoyedwa wayengafa kanjalo angikathali ukuthi ubungazwiswa ubuhlungu kakhulu kangakanani ukuthi bebengazifaka kanjani izinyawo zakho esihlalweni oboshelwa kuso noma bakusahe ngamayintshi noma bakushize ngamayintshi ubungeke ufe lokho kufa ngoba ukwakhiwa kwakho akufani nalokho wayefanele abe ngunkulunkulu wayefanele abe njalo ngaphezu komuntu nokucabanga ukuthi unkulunkulu wafa wabulawa ngokudabuka enhliziyweni ngobuhlungu bosizo bunjalo ngenxa yezwe kwaze kwathi ukusebenza kwekhemikali okwenzeke emzimbeni wakhe okwakungeke kwenzeke kuwe ngeke uze ubuhlungu kanjalo ayikho indlela kuwe ukuba ube nalolo hlobo lobuhlungu bosizi ngakho munye kuphela owayengakwenza futhi wakwenza nakho kulenga lokho kuphila kuyikuko kwakungazi lutho kuphela uthando nokwenza okulungileyo walenga lapho phakathi kwamazulu nomhlaba waphakanyiswa lapho wahlutshulwa wabanqunu waphoxwa cabanga ukuthi wawungaba njani uhlutshulwe wabanqunu ngeke wazi kuphoxeka lokho unkulunkulu ayeyoba yikho elenga lapho ngiyazi isiphambano esinesithombe somfanekiso kakristu sinento encane njengokuthi babembhincile ngento ethize kodwa abazange bakwenze lokho lokho nje kwembeswa nje esiphambanweni noma umdwebi wakubeka lapho bahlukule izingubo zakhe kuye wayekade embethe ngubo ende futhi bayidabula kuye base beyigembulela waphoxeka kakhulu kakhulu nokho engunkulunkulu wayefanele ame nezoni zamphimisela ebusweni nokho eyiyizwe impela izinjulo zokuhlonipheka wayefanele abe phambi komphakathi wahlutshulwa wabanqunu Ukuphatheka kanjalo nje okwabanjalo phezu kwakhe kwaze kwehlukanisa amanzi negazi akumangalizi ngicabanga ukuthi imbongi iyakuveza kahle ngenkathi ithi amadwala aqhekezeka phakathi nezimpakapaka ezimnyama umsindisi wami wonke besekhanda lakhe wafa kodwa iveli evulekayo yembule itela ezinjabulweni zasezulwini nosuku olungapheliyo impela wayefanele akwenze iveli lalenga phakathi komuntu noNkulunkulu nalelo veli elivulekayo lembula indlela eya ezinjabulweni zasezulwini nosuku olungapheliyo iCalvary lisho kuthize lisho kungaphezu kwalokho ebesingakuveza impela ephila wangithanda efa wangisindisa embele wathwala izono zami wazeyisa kude le sesilahliwe manje isono sisenakho ukubambelela ngenkathi ememeza kakhulu izimpambonweni kufeziwe isono safa manje sesifile sekuphelile ngaso sinamandla sinakuphila ngicabangeni nje bantu leso sono isitha ezidalweni ezingabantu sifile futhi asinakuphila asisenamsebenzi singeke kumangalisi ilanga lavala ukubona kwalo izinkanyezi iyazikhanyanga umhlaba waphenduka wabamnyama kwakuhlengwe konke manje sifile sibelwe asinakuphila asisenakuphila kuso kona-ke sifanele zimbelwe yini eyambelwa na umzimba kaNkulunkulu wembelwa ngokuba kwakungumnikelo wesono kwakuyiwundlu elishisiwe lashiswa yimililo yobubi lelo wundlu elingenasono elalingazisono lowo nkulunkulu owayengazibubi impilo yakhe kwakunikelwe ngayo futhi nakho kulenga umnikelo wesono embelwa wathwala izono zami waziyisa kude le ufanele ambelwe umzimba umnikelo wesono ufanele umbelwe yingakho abaningi emva kwesikhashana bazohamba ngamunye ngamunye beze kuleli chibi ukuba babhaphathizwe egameni likajesu kristu ngani na kukhona into ethize yenzekile lowo moya waphuma kulowo mzimba ngenkathi ememeze kufeziwe usilahlile isono emizimbeni yethu futhi sifanele sizimbele ukuba singabe sisakhunjula ngijabula kakhulu ukuthi sinjalo lapho noma yini imbelwe icashile ayibona muntu futhi yembelwa wathwala izolo zami waziyisa kude le
God can see our sins no more. For they are buried.
Nkulunkulu ngeke sazibone izono zethu ngokuba zimbelwe. Zimbelwe kuphi na? Olwandle lokukhohlwa.
Think of a sea of forgetfulness. God cannot.
Cabanga ngolwandle lokukhohlwa. Nkulunkulu ngeke sazikhumbula ngoba ziyikho kokubili zifile futhi zimbelwe. Ngeke ngisho sisakhunjulwa ziphumile enkumbulweni kaNkulunkulu wayeyikho futhi kulokhu kumbelwa akufanekise etestamenteni elidala babe nababili babe nomnikelo wesono ekuhlanzweni kwendawo engcwele nalowo mnikelo wesono wawungukuthi babethathe izimbuzi ezimbili nembuzi eyodwa yabulawa nenye imbuzi yayinesono esasibekwa phezu kwembuzi efile sibekwe phezu kwembuzi ephilayo kumbulani ujesu wayeyimvu wayeyiwundlu kodwa kulolu daba uba yimbuzi wayengukulunge ngoba wayengukulunkulu imvu kodwa uba yimbuzi sono ukuze abe ngumnikelo wesono sami nawe esuke kubeni yimvu aye kubeni yimbuzi futhi ujesu wayefanekiswa ezilwaneni zombili izimbuzi zombili ngokuba eyodwa yafa yafela ukubuyisana eyesibili izono ekubuyisaneni sasibekwa embuzini eyisesulelo Nembuzi eyise sulelo yathatha izono zabantu futhi yaya kude yayongena ehlane ukuthwala izono zabantu kwakuyini na kwakungukufa nokumbelwa kwenkosi yethu uJesu Efa ephila wangithanda Efa wangizindisa embelwa wathwala izono zami waziyisa kude le wathatha izono zabantu wazibeka phezu kwakhe uqobo futhi wazithwala waze wayothi ngqu phansi endaweni phansi kunazo zonke yamahaidese wayengumnikelo wesono wayenezono zabantu wafela bona kanti futhi izono sabekwa phezu kwakhe futhi wathatha izono zethu waziyisa kude le kude kakhulu ngangokuthi uNkulunkulu bengeke saphinda zibone. Cabange nje wo ibandla belingamemeza kakhulu haleluya ngomsindiso njalo. Akusikho kuphela ukuthi izono zethu zithethelelwe kodwa zimbelwe ulwandle lokukhohlwa ukuba zingabe zisakhunjulwa. Embelwa wathwala izono zethu waziyisa kude le ngeke zisakhunjulwa ngokuba sezihambile. Azisekho emehlweni kaNkulunkulu zikhubazekile sekwahlukenwe nazo zisusiwe uNkulunkulu akasazikhumbuli. Ini ibandla belifanele lithokoze kulokhu kuza ukwazi ukuthi izono zethu ngeke zisakhunjulwa zifakwe ulwandle lokukhohlwa zafakwe ethuneni ngaleya kwanoma yikuphi ukuvuka. Zife kuze kube phakade futhi kwakhohlwakala ngazo zinjengokuthi azigaze neze zenzeke. Efa wangisindisa kodwa empelwa wathwala izono zami waziyisa kude le. Wazithwala zaya kude kangangokuthi zaze zayongena olwandle lokukhohlwa. Wo siyazi ukuthi lezo zinto zikholeka kakhulu ngempela phakathi kwethu futhi ziqiniswa kakhulu ngempela. Ziqiniso likaNkulunkulu zonke lezo zinto ezinkulu zazingaleya kokuveza ngumuntu besingeke neze sakuveza ukubonga kwethu ezintweni ezinjalo. Kodwa wo lelo Pasika evuka walungisisa ngesihle phakade ephila wangithanda Efa wangisindisa. Embelwa wathwala izono zami waziyisa kude le lokho kwakulungile kodwa evuka walungisisa. Kwakuyini lokhu kuvuke na kwakuyirisiti kaNkulunkulu ukuthi isikweletu sesikhokhiwe. Evuka walungisisa ngesihle phakade wo umsindiso njepho evuka. Wayenzeni uNkulunkulu na umuntu angezwa ubuhlungu umuntu angafa umuntu angambelwa kodwa iPasika lalingelikhulu kwedlula konke ngokuba lalingukuvumela kukaNkulunkulu. Mithetho yami sekuhlangatshezwane nayo izidingakalo zami sekuhlangatshezwane nazo nguye lowo wamvusa kwabafileyo. Evuka walungisisa ngesihle phakade alibusizwe igama lakhe lingcwele. Akumangalisi kuletha amandla ingozi, akumangalisi inhliziyo yomuntu ingeke yakwazi ukukubamba. Wo ngokukholwa kwethu okunqobayo singamangaleyo bese sithi silungisiswe phakade ngesihle. Ngoba wafa futhi wembelwa noNkulunkulu wabuye wamvusa futhi ekuseni ngePasika. Kwase kuthi ke uNkulunkulu wakhombisa ukuthi lemukelwa zonke izinto azenza, zonke izinto zikhokhelwe ngesihle, usungahamba ukhululekile manje. Evuka walungisisa ngesihle phakade, wo akekho ngake aze angazi, ongake aze angacabangi ngalolo suku olukhulu kekathi evuka, nezingelosi zakubona. Emazulwini emazulu izingelosi zahlabelele izindumiso zikaNkulunkulu, zathokoze kekathi abangcwele beTestamente elidala eParadise bamemeza haleluya. Evuka walungisisa. The earth shook, paradise shook, and hell shook. amazulu yazamazama umhlaba wazamazama iparadesi lazamazama nezulu lazamazama ngenkathi lelo phimbe likhulu lizwakala phezulu ethuneni wavuka evuka walungisisa ngesihle phakade hohe manje-ke abangcwele abafela kuye bangacule leli lapho sibuka lowo musa omangelisayo ngaleya akwenzayo niyabo ukuvuma kukankulunkulu okunamekwe ngophawu kuseyisikhashane nezwe ngeke lisangibona nokho niyongibona nina ngokuba ngiyovuka kwabafileyo futhi ngibe nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe njengokuqinisa nokuqiniswa lokho unkulunkulu athi kuyiqiniso nalokho engikushoyo ukuthi kuyiqiniso kwasho ujesu ngiyofika ngesimo sikamoya ongcwele ngizokwenza ukuhlala kwami kube nani futhi ngihlale nani phakade khona-ke abangcwele onalelo themba lokuvuka enhlizweni yabo bangacula leli culo nalokho kuse kuthe bha lapho bafele kukristu bewuvuka babelane lenkazimulo yokuvuka kwakhe lapho abakhethiweyo bakhe bebuthana ekhaya labo ngaphesheya kwesibhakabhaka nesiqiniseko esiphelele nophawu lukankulunkulu nerisidi ebhaliwe vele kunkulunkulu uqobo lwakhe nxa ibizwa amagama phezulu laphaya ngoba khona wo woza masinya wo akumangalisi bathi ephila wangithanda efa wangisindisa embelwa wathwala izono zami waziyisa kude le wo evuka walungisisa ngesihle phakade izono zixolelwe yonke le mihlatshelo ngabe yaba yinsumansumane yonke le mihlatshelo ngabe yehluleka kodwa kuseni ngephasika ngenkathi evuka unkulunkulu wafakazisa ukuthi walemukela akumangalisi kuletha inhliziyo yomuntu kuhaleluya akumangalisi kwenza amadoda ame ebusweni bokufa kwenza abantu babize lezo zinto ezingekho ngokungathi zikhona kodwa ngani na evuka walungisisa wazi kanjani ukuthi uvukile na isizathu uvukile ezinhliziyweni zethu walungisisa ngesihle phakade ezinsukwini ezingamashumi amane kamuva ngenkathi emile ekhuluma kubantwana bakhe amandla adonsela phansi aqala ukulahlekelwa ngokubamba kwawo imisebenzi wafezwa inhlawulo yakhokhwa wayenerisidi esandleni sakhe kwakuyirisidi kankulunkulu wayenabantwana ibandla amakholwa sonke isono sanqotshwa indlela yezinyawo yenziwa yacaca wayengesanakuhlala emhlabeni yini esibamba lapha na amandla adensela phansi amandla adensela phansi aqala kunqamuka alahlekelwa ukubamba kwawo ngqi ngani na kwase kuphelile konke ngaleso sikhathi kwenzekani na uqala ukuvuka emhlabeni hambani niyezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudeliweyo kuvela ukuzwakalisa kwezindebe zakhe hambani niyezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudeliweyo okholwayo abhabhathizwe uya kusindiswa ungakholwa uya kulahlwa ngalezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngegama lami bayakukhipha imimoya emibi bayakukhuluma ngezilimi ezintsha uma bephathe izinyoka noma baphuza okubulelayo akuyi kubalimaza uma bebeke izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda ngoba ngiyaphila amandla adensela phansi aqashukile asuka kimi zono zasingena kubambelela nganifela unkulunkulu wakufakazisa futhi unikeza irisidi yokuvuka futhi ngoba ngiyiphila mina nani niyaphila ngolunye usuku ngizobuya ngolunye usuku yeza wo usuku olukhazimulayo khona-ke ini iphila efa embelwa evuka yeza ithemba lebandla namhlanje iphila wangithanda efa wangisindisa embelwa wathwala izolo zami waziyisa kude le evuka walungisisa ngesihle phakade ngolunye usuku yeza wo usuku oluyinkazimulo kanje pho kwakuyini na izinto ezinhlanu ezinhlamvini zamagama ezinhlanu u-jesu ephila wangithanda yefa wangisindisa embelwa wathwala izolo zami waziyisa kude le evuka walungisisa ngesihle phakade ngolunye usuku yeza wo usuku oluyinkazimulo kanje pho sibheke ukufika kwakhe kwesibili futhi kulungela lokhu ukuza kuthe bha lapho abafele kuKristu bevuka futhi babelane inkazimulo yalokho kuvuka lapho abakhethiweyo bakhe beyobuthana ezindlini zabo ngale kwezibhakabhaka nxa ebizwa amagama phezulu laphaya ngoba khona ngani na ngine-receipt wavuka wazi kanjani na uphile enhliziyweni yami uphile enhliziyweni yebandla lakhe elikholwayo ucabangeni bangane ichibili izobe selilungele emizuzwini embalwa nje namanzi yafudumele kwenzelwe inkonzo yompaphathizo masinga nje lapho sibuya asikhothamise amakhanda ethu manje okumzuzwana nje ngiyazibuza namhlanje uma ekhona phakathi kwethu noma abaningi ongakawuthokozele kwamanje lo mhlatshelo ngokwanele ukuba awemukele futhi ungathanda ukukhunjula emkhulekweni ukuthi uNkulunkulu uzokhuluma ngokuxakile enhliziyweni yakho ukuthi uzowemukela umhlatshelo wakhe ukuhlanzwa komphefumulo wakho futhi kubulala ukuthi namhlanje sikupha hhayi nje isikhathi sokufaka izigqoko ezintsha nezingubo ezintsha okungukuthi kulungile kuyisifanekiso sento ethize entsha uNkulunkulu wenza into ethize entsha okungukuthi kulungile akusikho lokho kuphela iphasika lichazi khona lokho noma ukuzingela olugwaja bephasika noma amaqanda angologwaja nezinkukhu ezincane ezimhlophe kanjalo kanjalo akusiwo umqondo lowo mfowethu iphasika lingukunqoba kungukunqoba uNkulunkulu akunikeza phezu komhlaba ukuthi wavuse indodana yakhe uqobo kwabafileyo ukuba yilona lowo okholwe yiyo akayikubhubha kodwa abe nokuphila kuphakade ukuvuka kungaba sempilweni yakho uqobo uma ungenakho ungaphakamisela isandla sakho kuye kulokhu kuza usakhothamisa ikhanda lakho usho ngalokhu uNkulunkulu ngikhumbule ukuthi lokho kuphila kokuvuka kwangathi bekungaba khona enhliziyweni yami
Would you raise your hands and say, pray for me, Brother Branham, as I raise my hand. The Lord bless you. God bless you.
Ungasiphakamisa isandla sakho bese uthi ngikhulekele mfowethu Branham njengoba ngiphakamisa isandla sami inkosi kubusise inkosi kubusise ngabe ukhona omunye uzophakamisa isandla sakho uthi ngikhulekele mfowethu ngifuna ukukwemukela lokhu kuphila kokuvuka cabanga ngakho manje ngenkathi sisa manje nini ningamaKristu ofuna ukwenza isifungo kuNkulunkulu ukusebenza kakhulu woza wehle phakamisele isandla sakho kuye uNkulunkulu othandekayo ubone zonke izinhliziyo phakathi lapha futhi uyazazi izinjongo nezimpokophelo futhi ngikhulekele isihawu uNkulunkulu siphe khona ukuthi isihawu siza kubonakaliswa kulaba bantu bezile kulokhu kuza kuleli hora lokukhonza beze kule ndawo okuzwe izwi lakho futhi njengoba sikhulumile lokho ngenkathi uphila yayingakaze bekhona impilo enjengeyakho ufa wawunguye kuphela owayengafa ngaleyo ndlela ngenkathi umbelwa wathwala izono zethu wazisa kude le kunezono zabantu phezu kwakho wazithatha waziyisa olwandle lokukhohlwa
but rising you justified Kodwa
kuvukeni walungisisa ngesinhle phakathi futhi simile namhlanje silinde ukufika kwakho. Nkulunkulu babusise sisize siyaqonda ukuthi asisenaso esinye isikhathi esiningi kakhulu ngoba nje sekusemnyango futhi noma yini futhi hora lilodwa kusukela manje ngokoso science izizwe zingabe sezingasekho. Futhi siyakhuleka kuNkulunkulu njengoba simile kulukhukusa kwephasika phezu kombundu wokufika kwakhe ithemba lebandla. Izinkulunkulu eziningi zilele ngaleyo othulini lomhlaba zilindele lo hora. Imiphefumulo yazo ngaphansi kwe-altare imemeza koze kube nini Nkosi na? Koze kube nini na? Ngiyakhuleka kuNkulunkulu ukuthi uzokhuluma kithi kodwa asikhumbule ukuthi akunendaba ukuthi yini esike siyenze lapha emhlabeni kuncane kabi. Futhi into kuphela esingayenza manje kungukulindela ukufika kwakho futhi sitshele wonke umuntu umlayezo uyaphuthuma kwangathi singawufinyelelisa kubantu ngokushesha ukuthi ungahle ufike noma ngasiphi isikhathi ngaphambi kokuba lamabhomu abakhuluma ngawo nale micibisholo ejikijelwayo engaba yizihlambi zezinkulungwane zayo zinqwabelane phezu komhlaba ngesikhathi esiwumzuzu owodwa. Ngaphambi kokuba kwenzeke lokho wethembise ukufika Nkosi uthathe abantu bakho uyobanga leyo ndlela Nkosi ngakho impela noma ngamuphi umzuzu ungaba khona ukuvuka iphasika lebandla ukuvuka kulokhu kuphile kunesono siye kuphile nokuphakade ngoKristu Yesu emikhuleko yethu. Futhi namhlanje njengoba siqhubeka siyongena kwezinye izinkonzo ekufundiseni kukaSonto Sikole woNkosi kulowo mafuthi futhi kwangathi izinhliziyo eziningi zingexwayiswa ngokuyinqaba futhi kwangathi bangeza ngedazini kuleli chibi kulokhu kusa lokhu ukusa kwephasika ukuba bambelwe neNkosi Jesu bemukela umhlatshelo wayo. Ubunendaba ukuthi babandlalini noma yiliphi ihlelo lenkolo yezenkolo abahlanganyela nalo lokho akusho lutho kodwa ngabe bawemukelile yini lowo mhlatshelo na ngabe bayakuvuma yini ukuthi abalungile ukuthi uJesu wayenguye kuphela wayilungile na futhi wafela thina esikhundleni sethu futhi wathatha izono zethu futhi wazimbela futhi thina simisodwa kuye amabandla ethu angeke azimbele izono zethu ukuphila kwethu uqobo ngeke kwazimbele izono zethu kodwa uKristu wembela izono zethu olwandle lokukhohlwa. Nkulunkulu siphe manje ukuthi lezi zinto zizoba inkazimulo ebusweni bakho bese kuthi ke kulobu busuku Nkosi kwangathi ungeza ngamandla okuvuka kwakho bese uzamazamisa le ndawo encane kube sengathi ayikaze izanyazakiswe kwangathi izibonakaliso nezimanga kungabonakala kuphinde njengoba kunjalo emasontweni athi awabe mabili edlule Nkosi lapho abagulayo nabahluphekile uphulukiswe ngokumangalisayo sikhulekela ukuthi kuzoba njalo futhi kulobu busuku ngenxa yenkazimulo yakho Nkosi sithethelele eziphambekweni zethu manje Nkosi futhi kwangathi leli kungaba yiphasika langempela kwabanye bethu iphasika langempela lethu sonke nabanye balabo abangakaze bazi ukuthi izibusiso zephasika kwakuyini kwangathi kungaba namhlanje lapho uKristu evuka khona enhlizweni yabo nethemba elisha nokuphila okusha bakhombe eCalvary. Ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Ukuba nalesi sikhathi sokuhlangana, bangaki kini abathanda iNkosi na? Phakamise isandla sakho nje. Ohe, lokho kuyamangalisa. Ngiyezwa unengane ezobusiswa mfowethu McDowell, uzobuyela inkonzo kaSunday Sikole, ungakwenza na? Kulungile. Lokho kuzoba kuhle kungalenkathi esizobusisa ngayo izingane kanjalo njalo ngalesi sikhathi uma ungena nkinga lokho kulungile. Futhi ngakho manje sizokhulula izithameli imizuzwana embalwa ukuze nikwazi kuye ezindaweni zenu bese niba nokudla kwenu kwasekuseni bese niyabuya futhi siyajabula ukuthi benilapha. Futhi manje asime nje nalelo cilo elifanayo esibe nalo emizuzwaneni embalwa edlule ngalokho okuthebha bangaki onalelo themba kubona asinibone niphakamise izandla zenu sukumani kucileni manje. manje ngikathi sisacula ivesi elilandelayo masisebenzele inkosi kusukela ekuntweleni kokusa lize liyoshona asikhulume hayi ngezinto zezwe kodwa asikhulume ngazo zonke izimangaliso zakhe uthando nokunakekela ngekathi senze lokhu xhawulana nothile ngemuva kwakho phambi kwakho eceleni kwakho sonke masikwenze lokho manje sithi sawubona mngane ongumkristu ngiyajabula ukuba nawe ebandleni kulungile Ngani siyoba khona kanjani lapho na ngoba ephila wangithanda efa wangisindisa embelwa wathwala izolo zami waziyisa kudeleni evuka walungisisa ngesihle phakade ngelingelanga uyeza ho usuku lukhazimulayo Asikhothamisa amakhanda ethu. Kosi ukusa ukuthe bha lapho sibona ukuthi iNkosazana elukhulu lufika esibhakabhakeni. Isibonakaliso sikaNkulunkulu sesivumelwano, isivumelwano sanguna phakade, usigcinile isithembiso sakhe, khona ke sizobheka siza namatshe amathuna azobe ehlehla ngiyovane. Uthi labo abalele othileni lomhlaba bayovuka ukuze babelane ngenkazimulo yephasika lokuqala ngaye owenza kwenzeka inkosi yethu. Ngiyakubonga kaloko inkosi, ngijabula kakhulu inkosi, lelo themba lilele esifubeni sami ngokuba ngibona amahlombe ami eqotha inkosi, futhi iminyaka eqala ukukhasa ngiphezulu esiqongeni sequma ngibuka ngaleya manje. Kosi ngijabula kakhulu ukuthi lelo themba liyavutha ngaphakathi kimi ngolunye usuku uzofika. Ngijabula kakhulu ukuthi baningi lapha namuhla abazizwa ngendlela efanayo. Ngiyakhuleka Kosi ukuthi uzosipha usuku olukhulu namuhla usithethelela zonke iziphambeko zethu njengoba sivuma amaphutha ethu futhi sivuma ukuthi asifanelekile. Kodwa ukufa kukaKristu, ukumbelwa, ukuvuka, kwafakazelwa kithi ngomoya wakhe ovuswe ezinhliziyweni zethu esenza abahlanganyeli ekuvukeni kwakhe futhi sinesibambiso sokuvuka kwethu ezinhliziyweni zethu manje. Ngoba esonweni sifile futhi singene ekuphileni okusha futhi sivukile ezintweni ezindala zezwe saye ekuphileni okusha kuyisibambiso idiphozi wonkosi yesibambiso sokuvuka kwethu. Sijabule kakhulu ukukuzwa futhi sikujabulele komunye nomunye lezi zinto siziphethe njengencebo enkulu yezinhliziyo zethu. Into ethize kungekho mali ebingayithenga umhlaba ongeke uyisuse ngoba uNkulunkulu wasinika ngesihle njengoba nje uKristu akufela. Manje siyakhuleka ukuthi uzoba nathi kulokhu kusa, sisize manje futhi siphumule imizuzwana embalwa futhi sibuyele emuva sinikeze inkonzo enhle elandelayo ngokuba siyakucela egameni lakhe owasifundisa ukukhuleka ndawonye. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. Umbuso wakho mawufike intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Uthi sithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelele abanecala kithi. Futhi ungasingenise kulingweni kodwa usikhulule kokubi ngokuba umbuso ngowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Inkosi nibusise manje size sinibone futhi ecishe ngeligamenxe lesishiyagalolunye. Xawulanani omunye nomunye futhi sizonibona ligamenxe lesishiyagalolunye.